Yo, yo.
Es con the boy come number one, man of the night.
Kimamba on the beat.
Omu pano, mweza konisha choka mashindano. Mwili umekonda kilo tano, munde nitapita tundu la singano. Natamani ni kueleze how I feel. Abipi ni kubembeleze, you are for you. Kile wanafanya vibweka, watu wananicheka. Ila wewe ndo chanzo, niku nani nani nateseka. Moyo umeuteka, uso wimbo tangazo. Siwezi, siwezi. Nishajaribu siwezi.
Kwa picha tu, nikiziona na kuishabu. Nasikitika tu, hivi penzi ndo lilikuishabu. Nishalianka nyamaza, bado sichoke kukuasa. Sina kuniliwasa, nimeshinda kujikasa. Shamani niliachia, wapita njia. Sasa hivi wanalihudumia, wamelilimia na kupalilia. Hati mazao yamesha chipukia. Yeah, tulivadi sale sale, kapo ilikuwa kale kale. Yani marafiki wale wale, leo wanakula pale pale. Siamini kwangu ulisepa, uko na nenepa, unata mawazo. Huku nani nani nateseka, moyo meuteka. So imbo tangazo ziwezi.
Kukuhonga. Ukisema uhai kesho mina jinyonga. Aizo pozi zako kama kinyonga. Na miwivu wangu kama kidonda.
Yo yo.
It's gonna boy call me number one. Bare saa. It's gonna muse for what.
The mix killer.